mutu yena uri le unyaka mutu
wa bulaye king ronza
ah uri le unyaka mutu
fana
na unyaka mutu unyaka mutu wa muserious
Ebang mutolela, iseria si bang mutolela.